tugiye ku makuru yo ku Rwanda. Padiri Thomas Nahimana, umuyobozi w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda rikorera hanze y'igihugu ritemewe n'amategeko, aravuga ko we n'abandi bantu batatu barimo n'umwana bangiwe kwinjira mu Rwanda nk'uko bari babyifuje. Padiri Nahimana yahagurutse i Paris mu Bufaransa ku wa gatatu, abanza guca i Nairobi mbere yo kujya i Kigali gukora ibikorwa bya politiki. Ariko avuga ko kuva icyo gihe abategetsi b'u Rwanda ngo banze ko yinjira mu gihugu. Navuganye nawe ari mu Kenya.
Ubu tuvugana rwose turacyari ku kibuga cy'indege i Nairobi, niho tukiri kugeza ku isaha.
Ko muri aho ngaho mwigeze muvugana n'ubuyobozi bw'u Rwanda, haba ari ambasade y'u Rwanda aho ngaho muri Kenya, cyangwa se abayobozi bo mu Rwanda i Kigali bashinzwe abinjira n'abasohoka?
Tukimara kubwirwa ko uburenganzira bwo kujya mu ndege tujya iwacu mu Rwanda bukuweho, twabajije impamvu kandi tubaza nuko twabigenza. Impamvu ntibayitubwiye, baratubwiye bati kandi abona abashinzwe indege nta nubwo ari abayobozi ba imigrasiyo hano nta kibazo na busa twari dufitanye, bari badutereye amatashe ko tugiye. Ikibazo cyavutse tugeze ku ndege, twagerageje gukontakta ambasade yacu, ambasade y'u Rwanda i Nairobi, tuyihamagaramo dushaka nimero zimwe tuzitabiburayi ndetse baraziduha turahamagara, ariko nta na rimwe bigeze batwakirira kuko twakoreshaga na telefone yabo.
Ariko se barabitabye?
Twebwe banze kutwitaba, ariko hari ukuntu twabigenje tubwira abandi b'inshuti zacu nk'aho i Londres, uwitwa Ndindamahina Jean Paul yatelefonnye muri ambasade atanga ubutumwa bwacyo. Aravuga ati Padiri Thomas nawe bari kumwe mu kibuga cy'indege, bwana ambasaderi, mutubwire bwana ambasaderi ko bifuza ko yabasura mu kibuga aho bari, bakaganira nk'abanyarwanda bakamubwira ikibazo bafite. Nuko ngo muri ambasade babwira Ndindamahina Jean Paul ko rwose bari buze kutureba, icyakora ntibigeze baza. Ubwo rero byageze aho abayobozi ba hano biba ngombwa ko baza kutureba, cyareta ko babibonye nyine turi kuvugira kuri inyamakuru itangazamakuru ishobora gucapa bikuvuga, baza kutubaza bati uko ikibazo kimeze, bati murabona tubigenza gute. Aho rero guhera ejo niho twaganiriye cyane, muri aya masaha 18 ashize twaganiriye cyane. Baratubwira bati ikibazo cyane turacyumva, ariko nta nicyo twagikora kuko twebwe nta kibazo dufitanye. Murashaka kujya iwanyu? Turashaka kujya iwacu rwose, nimukoreshe inzira zose mutwohereze iwacu. Bati ubwo iwanyu batabishaka, badashaka kubakira, ntacyo twebwe twakora, nta yindi nzira. Nimushake n'umwe bw'icyo mushaka gukora. Twendaga kwiyemeza ko tugiye kugenda ahari n'imodoka cyangwa n'amaguru, ariko tuganira n'abayobozi baratubwira bati muzitondere, mwongere mubirebe neza, ahubwo ahari cyaba cyiza mwasubira mu bihugu murimo.
Abo bayobozi bababwiye ni bande?
Ndifuje kutabivuga kuko babonye ko dukoresha itangazamakuru cyane, banabidusabye rwose, banabitwingiye bati kubera inyungu z'igihugu cyacu ntabwo dushaka kugaragariza u Rwanda ko twaba dushyigikiye abari u Rwanda cyangwa batavuga rumwe nabo, nk'uko abyaramwe turi kuganira, kubera ko muri iwacu mutarumbaga tuba muhari kuko atariho mwahera, ariko ntabwo twifuza kwiga tugahera byo mu itangazamakuru. Ndumva iryo kosa ntarikora, icyakora twaganiriye dore turacyana hari nyine, ariko ntituzaguma hano ubuziraherezo, cyane cyane ko icyo twasaba karatumura turi hano ari uko igiwacu, kandi bikaba bitari gushoboka. Akagasuzuguro k'abayobozi bacu ko gutuma twebwe nk'abanyarwanda tudashobora kwinjira iwacu, biratwibutsa ko hashize imyaka 20 n'ingahe hari abafashe intwaro kubera ko ubwo burenganzira bari barabuguze, none abo ngabo bafashe intwaro kugira ngo ubwo burenganzira babusubirane. Biradutangaza rwose ko aribo bagira batya bagatangira kubuza ubwo burenganzira abandi. Aba rwose n'umugari abanyarwanda ikibazo cyicare kigitekerezeho, kikiganireho birambuye, tugihagurukire, dushaka igisubizo.
None ubu ngubu ko mwari mwafashe urugendo muva mu mahanga mushaka kujya mu Rwanda gukora ibikorwa byanyu bya politiki, birasa n'ibyanze, ubu icyemezo mwafashe rero ni iki?
Icyemezo twafashe ni uko ahubwo tugiye kongera ibikorwa byo gushaka kujya iwacu.
Ariko se murabikorera he? Murasubira aho mwabaga nk'uko mwabisabwe n'abo bategetsi ba Kenya, cyangwa murakomeza mushake guhatiriza mugere mu Rwanda?
Nta nubwo aribo babidusabye batubajije icyo twakora, duhitamo ko ubu ngubu tuba dusubitse urwo rugendo kubera ko rudashoboka tunyuze hano, turasubira mu bihugu by'iwacu twongere dupange neza gahunda.
Padiri Thomas Nahimana twavuganaga ari i Nairobi tukiri mu Rwanda.